Martina, we kitchingi road. In my kitchen, get country. Pin my name, kuma menungo. Check away, go hitchingi road. Give my thing, makutin, eniso. We kubet, kumukisa, baby. Nutira wanga, yumu, makangoli, yem. And get a wati, little baby. Road na, tell we are. Make my past straight, Lord. Chill me with your blood. But you have no fear. Fight my battle of the night. You will fight my battle of the day. You will fight my battle all the time. Cause you are super warrior.
Yes, road, good weka. Machina weka wota kudi. Mama e kanimbe tane. Ajopo zombo. Yes, road, good weka. Machina weka wota kudi. Mama e kanimbe tane. Ajopo zombo. Bwana Yesu sini. Yesu sini hache, shika mkono nitembea nawe. Dunia hii kama ubupo, mimi siwezi tena.
Jurimu parazo kidaru weka, ilo kere kumachalu tole. Henta ngeyo inidwot Yesu, hata ichobu weka ngo. Rafiki zangu zato nani hacha, wamegeuka kwangu kama nyoka. Lakini ninajua wewe Yesu, wezi kuni acha. Hold my hand, Lord Jesus. Be with me all the time. Cause I know you will never leave my Lord. Lord Jesus, you are the King of Kings.
Yes, Lord, good weka. Machina weka wota kudi. Mama e kanimbe tane. Ajopo zombo. Yes, Lord, good weka. Machina weka wota kudi. Mama e kanimbe tane. Ajopo zombo. Bwana Yesu sini hache, shika mkono nitembea nawe. Dunia hii kama ubupo, mimi siwezi tena.
Timu ira cheke wangu ich got na afoyo kaka matie iye zotu ye piri ima itoko pinma bel maloyo zo tego peri manti peri wek dongu da chanpara nikira ryoko weka loji kupara kuna ngeyo ikwoka the step that I take today let it be full of blessing show me all your ways the plan you have for me is full of miracle.